DJ Lighter. DJ Lighter.
Kakuna F za kugiviwa za mind zimeleft.
Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu. Niko na pesa kushinda babako. Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya. Bye bye bye.
Anji, anji, buddy. Shake your body.
Bukini kuna bag, netako kuna front.
Shake your body.
Bukini kuna bag, netako kuna front. Ebu baby, don't let go, go.
Ni wako, akiwa kwako, akitoka inje, ni wetu,
wetu.
Mulize, ndiwa kuje kwako, alikuwa wapi, si alikuwa kwetu.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy, easy.
Hello,
mambo imechemuka.
Ati nini,
mambo imechemuka.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
Black Market Records.
Chemi chemi za uongo, stories za jaba ndo tingize ubongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari bara bara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako.
Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu.
Niko na pesa na niza babako.
Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu.
Lifika jiji nkakutana na budako. Wakaniambia kanivako, wapendagi za mamako. Kisiri siri, tukakutana kwako. Ni click click bang, tujuu ya kitanda chako.
Hamna, hela nini mnate, seka nini unali. Famadeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko, chini sitini na mneti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance, na nikapita nako. Ulipo nipiga intro, siku ya introduction. Anani finance, na school fees zako. Walinipeanga info, kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba, hune watoto wako huruma. One shot na kwani upendi utamu wanduma. Pesa ukutekenya tekenya sana. Werudi ukakunewa baba wa duruma.
Niko na pesa kushinda babako.
Kasikia vibaya uko kwenu.
Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu.
Niko na pesa na niza babako.
Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu.
Mi vibaya, hey, vibaya.
Nenda zako,
sinenda kwenyu.
Kwetu wapi,
kwa babako.
Misi kutusi lakini kuda dadeki.
Siku dharau lakini udu ngandula feki.
Uso marangi ukoshua hauni seti.
Cake and bake ni quality za Fenty.
Chemi chemi za uongo. Stories za jaba ndo tingize upongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari bara bara bana maringo.
Ringo.
Niko na pesa kushinda babako.
Kasike vibaya uko.
Usipige. Sasa niko single. Juu ya ego. Nilingoja nipigie. Alichoka kapigia chali mwingine. Imagine, ningeweka ego chini. Nipige simu, ningekuwa na bibi. Imagine, nilichagua ego. Nayo life ikani humble. Nilikuwa na best, alikuwa naitwa ego. Ego. Nilikuwa napenda sana form za ego. Nimepoteza vitu moba, vitu ya ego. Akoka ego, punguza ego. A rich man's joke is always funny. So funny. Tunacheka na unabo, we just want your money. Your money. Tunapapasa ego. Ndoto boke mfuko. Tukule pesa yako. Tukimaliza tukuwache peke yako. Nijuzi tu manzuli enda
umoni safe.
Sulizaliwa uko, punguza tumaringo, achaka ego, msupa kabla life kuhambo. Nilikuwa na bestie alikuwa naitwa ego. Nilikuwa napenda sana forms za ego. Nimepoteza vitu moba juu ya ego. Akoka ego, punguza ego.
Juna ngojo maskani sana kwa hamu na gam. Kawesi beshte damu, misi wezi kuitafam. Kuna maina kwa sherem, show anaitwa na mam. Juma sani ya happy, chunga masani ya dambi. Yasi watake ntuna, wababa wavitambi. Kamkopo kalijipa, basi losi changi changi. Jumiksa ni ya remi na pombeza kario bangi. Hangopa kesho taku wakaya watu wawili. Mara moja itabidi ni memeza mara mbili. Lakini haiduru bora vako tuziseti picha. Tunachoma sana tu kwa sababu ya happy. Recipe ya
nenga kila mundu kile anadai kubai itema ikio vivi atanama ya ufry kaketa wakachazi kunea musembi muya au kena tuile tunaidi mama brady kamba na mapoya sako lili change na pepe kana mapos niki come around so najua how it goes Mr. Bragg labdo ni kutapa meno niki flows oh dakika mbili tumebonga 1 hour tume make El Nino na ma champagne showers tiba ya kuchapa sini pesa ndiyo dawa siri ya kuka fly sini pesa ndiyo mababa oh
Bajuka ni kama unarusha ma mikono Tingisha kichwa chungo sivunje kisogo Teremuka, teremuka, kakono kono Basi ni kionjo, tuende mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo, wasi ni kumoto Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo, wasi ni kumoto
Kaleka dance, cheki kaleka dance Kwanza kiwa kijaba, ndo napewa kichance Low but sure, no kizito gonna relax Rusha mikono juni kama hujui kudance ah, Toa kofia na mkono kulia pa Panguza kihara bas, notoe kijasho Moonlight love kwa jua na mpango wakando Ndo kisenda maithana madhano
Hey, mami ondoko, mami sipoko Kakuna njoti, tunachana na popcorn Ongeza flow na dojo, tumedonjo Alisema ni fast time, but yo ni uongo Sikie nyeji huyo dem ni mwitu See through niliacha chuo ni peti bitu Itu dani ya msitu iko na jitu Please tu nimemada hariwa shukitu
Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto
Kakuna F Za kugiviwa za mind zime left Kabla ningia zone yangu ya next Shots To the head,
to the head.
She said she see danger ahead After me mina ona danger ahead Gona kesho ni wake up in my bed Shots, shots To the head,
to the head.
Ata kama macho ni red Kandi samehea ni weekend Ata kama si weekend ni weekend Shots, shots, shots To the head Shots, 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 shots. the head. Shucks. 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 To the head. Tuna stand out, tuna blend. Rules are to break, tuna bend. Acha kesho tuone ka tuta trend. Shots to the head,
to the head.
Ka ume mess. Kuna message I kufa kwa your friend. Ume notice ka usha finya send. Shots, shots to the head,
to the head.
Hangi ya kesho ni leo na revenge. Napiga sana ni ka na pretend. Bedo koshua maka una pretend. Shots, 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 shots. 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 Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots. Na kila shot tuna get more beautiful.
Kila shot tuna get more beautiful.
Kila night tunafaa kwa hivi tu. Sasa weka glasi yako juu.
Sasa weka glasi yako juu.
Kila night tunafaa kwa hivi tu.
Shots. Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Shots, shots.
Lighter, lighter.
Mambo imechemuka.
Nandero kuchamuka.
Hello. Mambo imechemuka.
Nandero kukauka.
Alo. Mambo imechemuka. Nimechemuka. Mambo imechemuka. Nimechemuka.
Mambo imechemuka.
Nimechemuka. Mapenzi nena kula saizi. Mapenzi alifanya niwe cheesy. Mapenzi alifanya niwe mwizi. Sasa right now nika easy. Nimezima. Mto mzima. Nimezima. Nimedaka. Patana mapenzi. Kushoto, kulia, na kucheki kilia. Mtu mzima, mimi nimetulia. Mapenzi mapu, nekula kwenye sinia. Nimebobea kwenye kazi, mimi sinia. Alo, mambo imechemuka. Ati nini?
Nandero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka.
Nandero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka. Nimechemuka, mambo imechemuka. Nimechemuka,
mambo imechemuka.
Imechemuka.
Wakikucheki kana nuka. Wafiti dem ladies wamefika. Dufla kuyarti andre tunahusika. Tunapika mezi rona gode kika.
We better dance on the chica.
NBA basketball as kama liekas. Sasa fanya dance ukicheka. Well this is East Africa na Jamaica. Ah imechemuka kwa street.
Imechemuka kwa ring.
Tuko danger and notari kama bass tuna sting. Never try a ya knife.
Physical fit.
Up with a nice tune. Old school ego fit.
Hello. Mambo imechemuka, ati nini?
Nandero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka.
Nandero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka. Imechemuka, mambo imechemuka. Imechemuka,
imechemuka. DJ Lighter.
Anji, Anji, buddy. Shake your body. Anji, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Kionyashwa nipa furaha, itakidi tumechanga, kiusadaka. Aki walai nimekupata, can't lose you, niko rada. Big size, baby, baby, uko sawa. I'm addicted, Angela, my dawa. Angie, Angie, buddy. Shake your butt. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy. Shake your butt. Angie, know you want me. Try me,
yeah,
try
yeah.
Me.
Hey. Why so enticing? Body look good, body like munchies. Figure here, boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Touch it, lick it, ride it. Central, how to treat private.
Niko na bidhaa na ni mali safi. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah.
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
Kumbafu nyinyi, think twice. Think twice, wana.
Easy lies upon the yard.
Wagosi, Wadosi hatujali waga costly kuposi. Wali batin toxic so mina rudi shopping. Misake waku sosi for now. Mustavlio na mada saina sako na karau. Yali sema hanitaki minka sepa bela chao. Sezi teka bau niende down juu ya nyau. Likupata na matuta sayo na leta matharau. How?
Tunaoga tunarudi soko. Na tukirudi tunachoma foto.
Hatuna pressure.
tuko happy tunafurahia.
Kipa chai cha buiri, vienyeji wanakubali. Na shereni ya kila mtu, kujibamba ni nafasi ya mtu. Watu wabia mchezeshe vitambi, wa whisky mwendele kudansi. Gin na wine mwendele kuwine, watu wa soda nyimu pewe stro.
Tunapenda mushende, paka tunabombana na waiter. Tumechafua meza, paka mademu wanajileta. Napenda pombe mbe, ninywe nilewe zini bebe mbe. Hapa kushoto, nimejawa na watoto. Hatuna pressure, tuko happy tunafurahia. Tunapenda mushele, paka tunagombana na waiter. Tumechafua meza, paka mademu wanajileta. Napenda pombe mbe, ninywe nilewe zini bebe mbe. Hapa kushoto.
Nikifikiri ya mali tumetoka naisha nguvu. Squeezy dance ni minji kama njugu. Dance ni minji kama kudi. Tulianza na kaodi, kanja luo sasa na kwambia kudi. Cause we have a new dance.
Ganji fulani, nataka lewa takari, nataka kutoa stress, nataka kujivinjari, nataka keti mahali, mahali pesa, pombe na shida hazitoshani.
Nikilit, utangoja, utawait, itawaita, akuwait, see you later, it's a date, is it a date? Nikilit, utaningoja, utawait, itawaita, akuwait, see you later, it's a date.
Chesa na makali, chesa na makali. Chesa na makali, chesa na ma, chesa na ma, chesa na makali, chesa na makali, chesa na makali, chesa na ma, chesa na ma.
DJ, let's come light it up again for the girl them there, for the girl them there, for the girl them there.
Balo balo kijana baro baro. Mwana ingira ndo ni kuchape mpacho. Menga kona sura na madiambos jambos. Kam ni kupigishe riba za kanairo. Mambo kuchichepa weta tesa meza. Kuru pressure setan kuchiweka. Tunameta sosi neko kwa nature. Ketchup kupepeta koti na piga bega.
Prakata sakata yom kala Radana kama tena mkemba Kichapa lazmo na kam tena Kichapa sana ukazam penga Sabula zigidi Mikey Wakati yo gamba chi story chi Kuwa mungu kabadi
Balo 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 balo
Muwala nyenya watu Udisko tuzine valu valu Machingu na meza kavu kavu Bila chesa wanalita na zigagu gagu Chipo masala na kingo kotika Niko na ranya na nito kotika Nasika na gawa kama soko mpinga Anachanganyo na mandoko nika Sabula zigidi maiki Wakati yo gamba chistore chi Kuwa mugu kabadi Combination kali kama ragwa na mariabadi Zigidi yo musipi Nsipide mudangari
Hot, 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 hot
Weka mziki, leo nataka kucheza Nina mabeshte ndani kwa party, tunataka kucheza Shida ni mingi, leo nataka kucheza You know, we just wanna party and enjoy Leo lazima, nyama kwa wingi, ugali kidogo Pombe kwa wingi, chesa kidogo Mabenzi kwa wingi, chuki kidogo Situ zitoke mdogo For the sun feeds on us Tuchibambe pamoja For the sun feeds on us Tulewe pombe pamoja It's all about good vibes And inshallah good vibes And inshallah good vibes And inshallah It's all about good vibes And inshallah
Kala di mande, mala de gyalde Mocha kwan every day we do it fi di fande Sexy ladies in a de pante Man about money and you know it's an anthem Give thanks to the most high Every day a blessing you see and we multiply Bigger picture now your good side A bigger picture now your good side Chaka ku wingi ngwai kidogo Usiogope choma foto Pigia Cindy, pigia Jojo Na tunarudi soko Cause I know you sacrifice Tujibambe pamoja I know you sacrifice Situ chome kimoja
It's all about good vibes And inshallah good vibes And inshallah good vibes And inshallah It's all about good vibes And inshallah
Up my life Nimechoka na maneno yao Ata waniseme I do what I want Kiwa umashauri yao I got a woman yo Had man looking good kwa kiyo I don't need your bad energy yo Man I full of good vibes now you know I flex with him and I flex with each other Flex when I flex man I go harder Flex biggie biggie flex biggie badder When I come through when I need a done dada I flex with him and I flex with each other I flex when I flex man I go harder Flex biggie biggie flex biggie badder Come on I go harder
My life
is
my life Your life is your life My life is your life
Yourself, nigga, this my life.
This my life.
And you might disagree with some of the things I do, but it's still my life.
This my life.
Might be wrong or right.
This my life.
Whether you hate it or like it.
This my life.
Why pretend I'm nice? Nice, you might have an attacker. I don't care if you like it.
This my life.
I can't wash, wash, do it, minute, I dirish, I spear, we wash it. Na kani gadi za londo miu badilisha spia we ukope. Na kana miki trainer wareshwa na jipa spia we uchote. Usijulize how brother really made it this far, ni kutrust the process. Muna penda kunipangia life kwa internet, do nijinyonge nini? Hizo komeza matusi ndogo ndogo nisijibu na nibeba mnyonge nini? Oh spike wana mama mnataka nikai single, ati ndio ninyonge nini? And I know a couple people utasema ni maringo, but lazima nijibonge mimi.
My life, yeah, yeah. My life, yeah.
Up again through the girl them there, through the girl them there.
Apa watoto ni warembo, giza giza tutafanya lile tendo. Washamaliza ngatembo, kinachofuata ni skendo.
Gala love the way you wind up your thing, girl you wind up your thing. Back it up for me, I got you heard, you're the queen. Reverse it, walk up your papa, my girl, out of mercy. Girl, you're wine number one.
The girls, them leave me alone. Them ring, 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 pa me phone. Wanna die, me, what call them my phone. Now I'm home, me keep a phone.
The girls, them leave me alone. Them ring, ring, ring on my phone. Wanna die, me, what call them my phone. I say no more, now I'm a phone.
Wiggle on my beautiful girl. Wiggle, wiggle on my natural girl. Wiggle, wiggle on my African girls, Caribbean girls, London girl. Wiggle, wiggle on my beautiful girl. Wiggle, wiggle on my natural girl. Wiggle, wiggle on my African girls, Caribbean girls, London girl.
Longa no, nianzie wapi? Watoto kibao wamejaza kwenye party. Longa no, nianzie wapi? Watoto kibao wamejaza kwenye party. Tena wako tofauti, wanene wembamba wale kwa fupi, walojaza vipota boka la tofauti futi. Tena wote wako kwenye mudi mudi. Tena wako tofauti, wanene wembamba wale kwa fupi, walojaza vipota boka la tofauti futi. Tena wote wako kwenye mudi.
Nimekushinda buda wachia magwiji. Huku ni mavore ngoro na chia machizi. Tunakula nyama pupa na chia mafisi. Achia, achia, achia mabigi. Mechi mekushinda buda wachia magwiji. Huku ni mavore ngoro na chia machizi. Tunakula nyama pupa na chia mafisi. Iznani ya kizazi manki ya chia watoto. Malini high maintenance, achia masonko. Chesa sezi ya kwako endo katiwe na Bosco. Hakuna toboka mfuko bakia na ngovo. Ambia o mabombo, kambia wanoko. Yule na jifanya chui mengi ya ni mwongo. Siki bila jiki drama na chia madogo. Na deliver moto kama bajia za globo. Achia, 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 achia mabigi. Mechi mekushinda buda wachia magwiji. Huku ni mafore ngoro na chia machizi. Tunakula nyama pupa na chia mafisi. Achia, achia mabigi. Mechi mekushinda buda wachia magwiji. Huku ni mafore ngoro na chia machizi. Tunakula nyama pupa na chia mafisi. Achia, kiki kabla ngoma niliwachia. Na kama ina waoma sike kalume inazasaidia. Bendo wa kutuma kauja changia. Squeezy ni machupa mavikombe niliwachia.
www.djlighter.co.ke.
Unadhani ni wako sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ise tifiti ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. mapegu. Ulisorora simu ndio ujam tu. Na ukizuba tapanda mbegu. Aliacha sleju ya kienyeji. Ambare hiki tunia wengi. Yako ni ugali anataka keki. Wacha kujistresa kuna mapenzi. Huku wayambiwa plenty fish in the sea. Game ni ya wajanja wacheza left wing. Through pass hadi mtu unge waidhani. Ogopa mwenye atapaya haji oji. Unadhani ni wako sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ise defeat ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako. Ni wetu. Sio wako. Ni wetu. Sio wako. Ni wetu. Sio wako. Ni wetu.
Ni wako, akiwa kwako, akitoka inje, ni wetu. Mulize, ndiwa kuje kwako, alikuwa wapisi, alikuwa kwetu. Uda boss, acha kubonda, mimi na wewe ni shareholders. Asanti ulimba yanguo, alikuja amingara. Nilimnyandwa na iyo nguo, ile nguo ulimnunulia. Najwe na uma, isko sharing, kana ilo sharing is kiata. Come on, me catch way, move on. Me and the shoulder to lean on. Ukifanya alie, yo kuja kwangu. Na mbembeleza, tunenda kwangu.
Unadhani ni wako, sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ise defeat ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu.
Follow at your boy at DJ Lighter on Instagram, at DJ Lighter on Twitter, Facebook, DJ Lighter, your favorite DJ.
Gears automatic, lakini daily napigana na ma side chick. Hini love ni navumilia antics na huku wanga heavy. Misi elewi, ni kanta cheesy, ni nini sikupei. Lucky you, mimi si wanyeri. And when I'm back, ni merudi juu ya mechi. You said, call me back, don't do that. Say my sorry, I take you back. When ni playboy, yo ni fag. Na ni narudi ni kisema ni ya love.
Nini utafanya? Tuviko sana, mini fala nita rudi. Mini fala nita rudi. Haijalishi nini utafanya. Ata tuviko sana, mini fala nita rudi. Mini fala nita rudi. Mini fala nita rudi. Nita rudi. Rudi, nita rudi. Rudi, nita rudi.
Yeah, yeah, yeah. Rudi, yeah. Utarudi. Bile unapenda hiyo kuni. If nothing is wrong, you better sue me. Ain't nobody do me like you do me. Ooh-wee. Feeling that you give me so sorry. Addicted to your body, not a money. Mommy. Run, 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 run. Siku pembelezi unajua utakamu. Never simping girl, I'm a bad man. We could be riding, 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 riding.
Nini utafanya. Mini fala nita rudi. Haijalishi nini utafanya. Ata tuviko sana. Mini fala nita rudi. Mini fala nita rudi. Mini fala nita rudi. Nita rudi. Rudi, nita rudi. Rudi, nita rudi.
Lighter, lighter.
Wapi kamezo. Wapi kamezo. Wapi kamezo. Wapi kamezo.
Mama nefanya maboy na madiva. Upendo spende wezi avoid ama nigga. Kipatia boka siku enjoy na maliza. Mazenyo mono jona mjoy wa hadija. Na mina need to prove no point for the media. Go ahead and like to join for this feature. Riders kuta kuta coins ni mamita. Na painting kasi wa boy ni Anita. Kanaro wame nebadeka jina Sonko. Kogalo masi vili gimi ndio na control. Odi dance it and push to ya zonjo. Na tambla hita shikwa ate bila ukonko. Na kila nkichu nisha debe wana turn face. Tadhani wa mona manjege ama sanse. Niko zabi juu ya bebe na machampes. Haters na pair headed play na run place.
Na sema mina kitari ya baba igami maiku. Kazi yetu ni kushinda nkubari. Cause this my life and I rules. Tumeshika mtani kwa geto. Majengo hadi so weto. Kana shika lumba kwa kesho. Mr. Tumbla wa become peso.
You didn't know Kwonko can speak another lingo, and I make it look simple. I'm a teen, this shit, just living it up. I got many flaws, let me switch it up. Umeshtuka misikai, na kizungu akiwa lie. Ni mwisho mwezi na jidai. Dona kunywa chupa, si kunywa divai. Do sherehe tunapiga pesi ya nguvu. Mali pombe na saviwa na tunjugu. Akiana ni leo nikishika mutu. My chick, atenda kuku. Lamba chuko kilamba mutu. Chupa luga kamata mutu. Chuma mzuri ya inaga kutu. Keep it 100. Me and OG, we blowing this money. Yeah, you know we run this streets. You know we killing this shit. Level up.
Nice. Mami na kitari ya baba ikami maiku. Kazi yetu ni kushinda nkubari. Cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa geto. Majengo hadi so weto. Kana shika lumba kwa kesho. Mr. Tumbla what become leso. Nambeso.
Wapi kam leso.
Whatever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio mpata, sina matata. Jisifie, waka, pendeza, takata. Kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, dindone vita majimaji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody. Wanasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody, nobody. Oh, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know. You're the one for my heart and soul. Nobody, nobody can love me the way that you do. Nobody can love me the way that you do. Nobody, nobody.
Nobody love me the way that you do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kufu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanipa, winja, winja, warentu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongeze ya shit. Bala, bala. Kajipendelea mpaka kara, kara. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala, hakikusogelea yu. Bala, bala. Sasa hakikuchekea du.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
Kukosana na wewe siku tarajia kuwa mbali na wewe akili imeniacha babaya. Kutengana na wewe imenibadilisha sana, nimetamani nilewe akili na kunywa na sasa mandambia nini watu rejini. Haya mapenzi yalinoga na kumbuka tulipeana majini. Yo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kigavimba. Nikawa sisemeze kinauma, inauma lakini nitazoea. Inauma, inauma lakini nitazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea. Aliye binadamu duniani ni kuzoea. Dance yo, dance, dance tulikamata hadi usiku wa manane. Kesi yo, kesi, kesi tukakubali tutapendana milele. Shetani gani alituingilia akatuweka asanda hilo vito bali menifikisha. Aneba laba nata na inauma, inauma lakini nitazoea. Inauma, inauma lakini nitazoea. Aliye binadamu duniani ni kuzoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea. Ndio nashindwa
www.djlighter.co.ke.
Shorty booty whining calypso, yeah. You got me in the vibe, how you move and drop, yeah. You look so naughty, can we mingle? I'm loving what you do, girl, don't you stop, yeah. Your fire west got me crazy. All eyes on you, Machiavelli. I cannot die you, but also bring me. Let me shoot the shoot.
I'm on your dress, oh yeah. Hello, man, I confess, oh yeah. But I see that impress, oh yeah. Follow me and leave the rest.
nilipanda mti kama network ni blanda. I'm on a romantico. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantico. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantico. Better option ni wewe. Leo nimebai bamba, leta mama kotu onge. Tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usi reply hata kikutext. Uliwacha kubonda, tangu kukuzenu ziende missing. Mliacha kushuku ule mkisi, kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Nagopa sana kuliwe na fisi. I'm on a romantico. Baby kona mti kama network ni blanda. I'm on a romantico. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantico. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantico. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke.
Some balls nipigane juu yako. Nibonge na God nimuitishe bei yako. Nilale chini unikalie kichapo. Nibonge na gang do tufike rorashio. Pia na die to a test Nairobi hadida. Couple goals too much outfits Adidas. Kubali ni kushike ni kukunjie kwa cab. Shukuru ex wako I'm glad I liku dump. My gold una glitter. Fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo iki get bigger. Nataka ka boy unadeka kwena sister. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute we can do this all night. Ukigolo wakuna low sesi break. Uko lonely, I'ma cruise to your end.
I'm on a romantico. Baby kona mti kama network ni blanda. I'm on a romantico. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantico. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantico. Better option ni wewe. Kielewe.
Tulipopatana sani na mpango ujue kwetu. Babe, did you know? Nakupenda sana, wewe ndio wangu, chaguo langu.
Inye mara maero mama, ningeni I love you. Maiki ne mwachana mama, patime aruswa.
Baby bonji, jaharamia. A baby bonji, jaharamia. Everything I desire now.
michezo yako kinasti nasti big big heavy heavy mama mimi napendaga olivo shona kunonga nanga ukidunga ketela fina mechini unanimaliza ukifunga dera unanimaliza michezo chumbani oi nakufa unanimaliza oh mama wewe ni my sugar sukari ulivozidi utamu nikuite asali Toto uko evi ni bebe bebe Nizame topeni ni guare guare Simindi ya fundi wa kuchelewesha Wanda slow motion Na wazee wa boma Walisha sema niwe mama lao Basi mindo baba lao
Haya, na unapopata chumbani mama unanimaliza. Ai mama mama huwa ni madama mama huwa ni maliza mama. Chile pepo mba
unaponita kwa mezi madali nasikia tu pepe kama risasi mti pepe nasikia tu pepe kuruneti
ulivu fundi nyumbani kwa baby my lady chamuala chamuala mama chamuala ulivu fundi nyumbani kwa baby my lady chamuala mama chamuala mama chamuala. Ukiniguza tamu walai na tukicheza